Canada. Yes.
We just bring in the sound of the ghetto.
Kula langa manja squeeze nazo sizara wenye nja mana nelewa negawa nija baba mwenyezi mungu ndo mgawa kila kitu kantua ghetto mkiwa sina ishu leo hijirani yake Dr. Dre na reminesi nilivo kula bare nacheka sana ukiyo na minire na jeshimu koje ni stare na roll na Frank Tower na stopa soon wena kanunua chopa Watengwa, tuko na waturu Peace, kwa songa ni mnyaturu Chatu samee, wanotu kikufuru Tunajua ya kwamba pumzi ya tulipi ushuru
Just bring in the sound of the ghetto
of the hood, that Akon voice that raised me as it should, I did what I had to do to make it out of wood, but I'm sure coming back one day if I could, that good job for my people just to show them what's good, I will, please don't get it misconstrued, all I'm trying to do is get the money and the food, gotta make it come true, ain't no time to get screwed, with green, black and blue, you know I'm coming through, I stick it to my word like I'm sticking to my shoes, they gave me some options so you know how to choose, gotta see the bigger picture, gotta make my own rules, I know I'm doing right, but I'm still uncool, always eat pillow rice with some plantains too. Got this life with the problems and the troubles too. I sent this sign up for the loving and my brothers too. Sing.
Just bring in the sound of the ghetto.
Na kusini, magharibi mashariki ni utawala sio kiki, ukiweza piga tiki muda na turuhusu fanya vitu kwa wakati panga mikakati mbeleni ipo keki usirudi kwa maneno ya watu huwa ni chatu Mungu kitambo amepanga ufanikiwe kialali sio rushwa wala upanga washa karandinga tondoke brother kaka Hii ni sauti yangu wa ghetto Kwa watu wangu wa ghetto Nimetoka kwenye msoto Bwa shida zote bye bye Chini mpaka juu Kinifata na kuchucha Ujuu nilipotoka bendera Chaba ya shoka Hebo ndoka Utapata mbata Bata bata dada kaka Sisi wa shindi wa mungu Sio wa bundi au vip
Stop a rhyme Chindo man
Tawa Just bring in the sound of the ghetto